Sopa.
Maadui zangu wanajibeba.
Wamebana wameachia.
Maadui zangu wanajibeba.
Wamebana wameachia.
Mungu anitupi,
Mungu anitupi,
Mungu aniache,
Mungu aniache. Wamebana wameachia.
Dua nyingi kama Musa tu, Mtume Muhammadi.
Wamebana wameachia.
Jaza Yesu, minapita mi.
Wamebana wameachia.
Mungu anitupi,
Mungu anitupi,
Mungu aniache,
Mungu aniache. Wamebana wameachia.
Maadui zangu wanakaba mpaka penate. Maadui zangu wanakaba mpaka penate. Maadui zangu wanakaba mpaka penate. Maadui zangu wanakaba mpaka penate.
Mungu wangu shukulani. Nimepata shukulani. Nimekosa shukulani. Mungu wangu shukulani.
Maadui zangu wanakaba mpaka penate. Sitake.
Uwezo wa Safari Empire.
Uwezo
Sword of God.
The mix. The mix. Wizard.